الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oweshti wa Allah atendeleze bwana matenda amalungi ngamaju yasima Allah naberanga yatuwe kula lye dini busilamu nge dini eno yenkola Allah jabanja abantu enkola eno yajitika ababaka bonna okuva ku nabbi wa Allah ayitibwa Adam yamutikka busiraamu eri abantu be, naddirirwa Idrisun, naddirirwa Nuhu, basalihi ne bajja, ba Ibrahimu ne bajja, ba Ismaila ne bajja, ba Ishaqa ne bajja, ba Yaqubu ne bajja, ba Yusuf ne bajja, ba Dauda Sulaimani n'abalala. Bonna nga bw'obalaba newankubadde abeetumikkiriza beetumikkiriza ne banyola amannya gaabwe nga balaba nti bwekijja okukwatayo era mu mbeera y'okufuna abagoberezi nekikwatayo. Dauda ne bamutuma Dawudi, bakyusamu katono abantu basobole obutawakanya. Musa ne bamutuma Moses, abantu basobole obutawakanya. Obwo nno bwononefu obw'enkukunala. Dhulkifli bamutuma Ezekeri, naye ng'eyabawa obuyinza batuume wallahi taliiwo, kwali kutuula kutetenkanya. Butya bwe bakola ekintu kyabwe ne kiraka, ne bafuna abagoberezi era ne babafuna. Nabbi Isa ne bamutuuma Yesu, Isa Yesu, era ne kikwatayo. Enamba ne bagifuna, Allah n'abawa ebigendererwa byabwe ku nsi ne babifuna. Haruna ne bamutuuma Enoka, amanya ne bagenda nga bagachangachanga batyo bafune ebigendererwa. Ab'ebitiibwa mbakubiriza nti anoonya okusiimisa Allah ayina kukola bya Allah, anoonya okusiimisa Allah ayina kugoberera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Olw'obujulizi enkumuliito obuli mu Qur'an, olw'obujulizi enkumuliito obuli mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aya gyensomye Allah agamba waman yuti'i llaha wa rasulahu, n'omuntu anaagondera Allah wa rasulahu n'omubaka khaasa nyini mulembe guno nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakad faza fawzan azima, oyo agenda kuba yeesiima olw'esiima olwa waggulu kuno ku nsi ne ku akhira. Okwesiima kwaffe kuli mu kugoberera mbaka luta ku luta. Yagamba Allah qul, bagambe in kuntum tuhibbuna Allah, bwe mba nga mwagala Allah fattabi'uni, mungoberere. in kuntum tuhibbuna Allah, bumbanga mwagala Allah, fattabi'uni, mungoberere. Ekiyitibwa okugoberera ombaka yatukulembedde mu kisinde eky'okututwala eri Allah subhanahu wa ta'ala radiyatan marudiya. Bw'aba atukulembedde mu kkubo lyayiseemu bw'atanoga mukakoola situkanoga. Bw'aba tawummuddeeko waawummudde mu kituluze situwummula. Saate bw'awummula engeri gy'ali nti kyekyokulabirako ekisinga tuwummula. Nga ne mu kuwummulakwe bwe luba lugendo asobola otunnyonnyola ti kino nkikoze nga si kya buwaze. Abaayagadde asobola okuwummula, n'abatayagadde asobola okweyongerayo, era abasinga okwagala Allah kye bakola. Ekyokulabirako mu hijja, abaana Adamu bwe bamala okuva mu Arafa, mikolo gya Arafa giwedde bagenda e Muzdalifa. Bwe batuuka e Muzdalifa, nabbi yasulawo sallallahu alaihi wasallam, naye nga kiri option teyakikomeka. Yasulawo n'akeera ku makya ku lunaku lwa Idi, nadda e Mina. Mu butakikomeka abantu basobola okutuuka e Muzdalifa ne beebakawo okugalamirawo obugalamizi, n'oluvannyuma ne bavaawo ne bagenda e Mina. Kati ekyo si kikomeke, bye yakomeka bisigala bikomeke, teri ayinza bitaggulula. Ne byatakomeka bisigala biri optional. Omuntu bw'akikola falillahi alhamdu walminna, afuna empeera. Bw'aba takikoze empeera ne zimusuba. Naye ng'ekyo kiri muki? Kiri mu mbeera ya mutaabaa, okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omubaka oyo gwe mbategeeza teyatuwaawo kawaatwa, teyatuwaawo kaniggusa, teyatulekerawo kadirisa yadde akamooli oba olunyanfa luyiya byaffe newankubadde tulina obwongo bungi. Kubanga olwaleero ebyewuunyisa bakagezi munnya abava e Madiina ku university, abava mu Azhar Sharif, abava mu Ummul Qura, abava mu mpuyi n'empuyi z'ensi, wallahi bajja n'akajiiko nga balezeeko katono ku irimu mbaka gye yatuwa, balegako katono ku ebyo bye bajja ku basahaba, bajjayo basenayo katono ku ebyo bye bajja ku battaabi'i, basenayo katono ku ebyo bye bajja ku battaabi'i taabi'iina, ne bafunako katonotono ku ebyo bye bajja ku ba ulama nga ba Ibn Taymiyyah, ngaba Muhammad Nasiruddin Albani, ngaba Ibn Baz, Muhammad Salih Al-Uthaymin, abakulu abo Allah yabawa ilmu era ffenna kwe tuyonka. Omulembe bwe gwafuuse ogw'ebikukujjo, olwaleero ebigambo abannanfuusi bye baagambanga nnabbi kati olwaleero tubigamba abo balalu. Oli tekimukwata kukwata kazindaalo, tekimukwasa nsonyi kwata kazindaalo kenkutte, n'alangirira nti bantu abaali babadde n'effujjo wansi w'enjuba talabanga yenkana Ibn Taymiyyah. Naye ng'ekkwana erimutta lya nnabbi lyerimulumbya Ibn Taymiyyah mulireko emberenge. Bw'amala okumeketa emberenge bw'omutunulye n'omwetegereza nga ku lubaalwe tekuli kooya n'aka, ekirevu yakikalakatako naye ayagala nnyo nabbi ng'obujulizi bw'ekirevu tebwetaaga kuwenja nga nseenene amahaba gannabbi gamutta talina lwoya n'olu ekyo kyakisasulira buli wiiki ne bakisalako naye nga nabbi yagano kisala bw'otunula ku jjubba ng'erina mita bbiri ezimuwerekera zijja zeera ekkubo naye nga nabbi yakigaana ekyo yakigamba bakyala n'alangirira nti ayagala nnyo nabbi era ne waali mu bantu n'abalagira sallu ala nabbi musaalire ku mutume abawahabiya tebaagala kusaalira nabbi abawahabiya ne batakimanya nti kyatandikira mu basajja bakuffaaru ku musajja eyababunya emiwabo sheikh muhammad ibun abdul wahab rahimahullah baganja abo bawahabiya bwekimala okuva mu bakafu nga kiraseeyo ne kiyingira ne mu basiraamu abatamala kusengejja nsonga zaabwe ab'obusengejja obwafa nga bwowulira bwe batutuuma ba muhammedani kati bali bawahabiya muhammedani kitegeeza abagoberezi ba muhammadi ahira ffe sitwakyegaana ne mu constitution ya uganda mulimu muhammedani abagoberezi ba muhammadi amannya gagenze gatutuumibwa mangi nga situgagaana era mmwe abampuliriza yadde abandaba oga nti oli muwahabiya tokyewakananga sheekhe yali musajja nga mulongoofu musajja musalafu kaana rajulun salihun jiddan yali musajja mulongoofu ddala eyakowoola abantu obbazza ku allah ne ku sunna z'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhammad ibuni abdul wahab bawahabiya bwe bakwitanga omuwahabiya ngoga nti ntuusi kubanga olwaleero bwe bagga nti oli muhammedan muhammedan ye mugoberezi wa muhammadi gomuga nti ntuusi ntegere kaka oli musalaamu ndi musalaamu oli muwadi ndi muwadi ge mannya ge batutuuma batutamye ekintu tukiveemu kati olwaleero bawahabiya kyekitunda naye temukyegaana kubanga yali musajja mulongoofu abasalafu abatategera oli musalafu ndi musalafu abatabuliiki oli mutabuliiki iye emabegakawo babayitako abatapuliisi ndowooza nekituuka nekitalagga mu abaana abato temumanyi lwaki babayita batapuliisi era sijja kiddamu naye kyagaana nekitalagga naye wakwita olwaleero omuwahabiya tekirina buzibu ntegerekese ni owekitiibwa allah abo bonna abatambuza embeera ezo yabalondera amannya getutasobola kwongerako minhum mubo mulimu al kuffar allah byeyita abakaafu bwobaga nti bakaafu la ilaha illa llah mubuna emiwabo naye nga siffe twakibatuuma wa minhum era ne mubo mulimu al munafiquuna abannanfuusi allah bayogerako mu aya nyingi mu qur'ani surat almunafiquun allah ga nti idha ja'aka almunafiquuna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluk wallahu yashhadu inna almunafiqina lakadhibun bakujidde abannanfuusi ne baatula nti oli mubaka wa allah ne allah akakasa nti gwe oli mubaka we ate n'akakasa nti abannanfuusi balimba ekyo teri ayagala kimukakasaako era nga bwe watali ayagala kukakasa nti tewali ayagala kumukakasako nti munabbida tewali agala mukakasaako nti munabbida'a aa naye kyalibadde kisinga okuba ekituufu era kyenjagala tumanye tusooke twebuuze nti bid'a weziri emirimu egiyitibwa emizuule wano wetwogerera olwaleero mu kyasa kino gyo weegiri abasiraamu abasinga obungi naddala abasomi ku bitabo abawalimu bakakasa nti bid'a waali yaliwa bid'a abamwettanira bwobalabula nti oyo bid'a tebakkiriza wawula tebalina busobozi busobola kunnyonnyolayo mirimu ebiri esatu gye basobola tugamba nti bid'a wabula bwe babanga beerwanako nga bubage nti guno na guno bid'a mu kukomyawo nga bamaze okuvuma ebivumo ku mannyoko mwakafa olumba embwammwe abaana haramu bano abawahabiya abasalafu abatabuliki nga batandika okukulaga nammwe bid'a zemukola akazindalo si bid'a ogendera emakka mu nnyonyi si bid'a te nogamba bano modolo ki yarabbi mungu atutaasi bid'a nabbi gwatugaana wa mu busiraamu akazindalo busiraamu esimu si bid'a esimu busiraamu nuga subhanallah omuzindaalo bid'a okusalira ku misaalo gino bid'a omusaalo si ibaada enyonyi si ibaada esimu si ibaada aa niye bannaffe ebyo byebazza otulabula nti naffe twerinde bid'a kubanga bid'a nammwe muli banna bid'a mukwata obuzindaalo nga mwogera bid'a nabbi gwatwewaza wa mu busiraamu oluvannyuma lw'okukka kwa aya ya allah ega nti alyauma akmaltu lakum diinakum mu suratu maida wa atimamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina allah yassa eddiini busiraamu ebbanga lya myaka 23 mwana wattu nejjula bwemala okujjula naagijjuza era naagikomekkereza mwattu bwe kyaggwa naabeera nga yagizingako bw'atyo bwemala okujjula ekitaali busiraamu mu mulundi gwe yajjulirako n'obwokisiba mu wrapping paper kitusobola kiyita busiraamu mu mwaka guno ne bwoba otulaze nti kirimu ebibala bingi nga kikoleddwa tebuyinza kuba busiraamu ekitaali busiraamu ku mirembe giri tebusobola kubeera busiraamu mulundi guno wallahi ne bwekifunirwa abavumi ne bwekifunirwa abagenda okutaasa okitaasa ne bwetufuna abagenda okubeera nga bakilera bulezi tekisoboka kubeera busiraamu nabagamba omulundi ogwayita nti bannaffe abalabuddwa ku mirimu gya bid'a abasinga obungi batunuulira nnyo emigaso gyagyo naye nga tanbihaati ze tulina okwolekeza gye bali oba okulabula kwa kubeera nga tubategeeza nti n'amazambi allah ge yagaana wallahi yamala kulaba oba gaali gayina omugaso eri abantu gayina emigaso eri abantu kati abantu abagalemerako batunuulira migaso abantu abagalemerako batunuulira migaso ne bagaana saate ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam abaali badde beefaananyiriza enefaananyirize y'abaaliwo olwaleero oba abaali abasaale mu kubeera nga batomera obusiraamu dairekiti nga nenabbi waali baali bannanfuusi bannabbidaa tebaaliwo. Kyagambye Allah nti idha jaaka almunafikuuna kaalu nashhadu innaka la rasulullah, bwe baba mu maaso go bagamba nti tukkiriza nti oli mbaka wa Allah, wallahu yaalamu innaka la rasuluhu, ne Allah akimanyi, ye Allah akimanyi nti oli mubaka we, wallahu yashhadu inna almunafiqina lakadhibun, ne Allah akakasa nti abannanfuusi balimba. Olwaleero ekibanya okugwa n'amenvu ng'abantu beesowoddeyo n'ebifuba bibabugume bibaatike nga bataasa bidaa, oli n'akomba ne ku lugalo n'ayisa ku ddookooli n'aga nti wallahi billahi tallah mauledi ibada. Eyo ensonga gye tusinga obbaagalamu, ibada eyani yagiraalika era yagiraalika atya, era baani abatusooka okugikola era baagikola batya? Naye okubeera nga buli muntu ibada eyo agikola nga bw'ayagala, twalabye ab'emisiri nga bali mu kikica 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 kikica, bali mu kunyenya biwato, ab'e Mozambique bali mu mudundu bazikira n'enkwawa zitobye, ab'e Senegal bali mu kunyenya biwato bwe bakuba mu ngalo, ab'e Mozambique bali mu ngalabi, bonna bali mawuledi teyina kaifiya, bwe ba ibada teya somesebwa butya bwe tugikola. Allah tuwa mpeera aaffe tuli mukuwa nabbi kitiibwa, temwagala nabbi temumuwa kitiibwa, naye akubiriza abantu okwagala nabbi nga waliwo ebintu nabbi byeyatulaga byotunula ku muntu n'otegera nti alabika aliko athari ezigoberera nabbi nga tabirina. Tebaagala mbaka ng'ekirevu kyonna yakisalako yakiyiwa, engoye zikweya, ebyo nabbi yabikubigiriza emirundi mingi n'abiddingana nga n'omuntu abimenyawo aba akoze amazambi mazambi amanene. Nimutuuka okukolimira omusajja ayogedde amazima mbu n'emizikiti egimu baamugobye, eno tadda nabbi bwe baba baamugoba ku Kaaba ng'ate bwe bamuzaala, ono alangiridde nti mawuledi si busiraamu, ne mumugoba mu muzikiti gy'abadde asomesa, tekikola mawulire, tekikola ki? Wallahi tekikola mawulire. Twalaba ng'okuzuula mu busiraamu tewali mulimu gwe bakola nga gwa bulembe gwetengeredde. Okuzuula mu busiraamu bid'a zijja nga zijja mu mbeera ya mirundi ng'esatu oba ena. Esooka zijja mu kulembera kw'omulimu Allah gwe yalagira omutuufu ne nabbi n'agutusomesa mu butuufu bwago nga bwe twalaba okwaziina. Bakutandisanga ne aya egamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, nekyo eyo bid'a egenda ezikirira era nsaba Allah agizikiririze ddala. Ne wabaawo ekolerwa wakati wakolerwawo mirimu ne bakola gwe ate ne muyingiramu wakati awo ng'omulimu gwonna mutuufu, wakati ne basonsekawo bid'a nga salaamu twagiraba ajitola naga nti assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu taala wabarakatuhu, kati taala kifu, taala kifu tekiriyo, okiwulidde? Ogwo gwerimbisa ewa, kati niwabawo gwerimbika ku nkomerero nga mukuziika ebikakata ku muntu ebina, tumaze mu okunaaza, tuzinze, tusaalidde, tuba tumaliriza okuziika tutwala munnaffe muziika ne tuleeta ekimu ku bigambo ebinene ebirungi, eyo neyinza okuba nga yajja lwa butamanya oba butakkaanya oba butategeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyategeeza nagadi lakkinu mautakum la ilaha illa llah, mugambe abantu abagenda oba abasemberedde okufa mubagambe la ilaha illa llah. Kati buba bannaffe la ilaha illa llah balakkana omuntu nga yafudde dda, lakkinu kitegeeza kuyitiriza kwogero lye asobole okuddamu ogamba nti mulakkane gw'okyogerako awo w'oyogerera naye asobole okuddamu, muyitirize okyogera n'oli akyogere. Twakijja mu kayimba fe tulakkana amaze kufa nga takyasobola na kwatula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah, munaaba nga agendedde mu mitiibwa. Bwe tumala omuteekayo waliyo abaziinira wansi mu kabbuli allahu akbar allahu akbar hayya ala ssala, kali hayya ala ssala mu kabbuli wansi, bano abaleese omufuyo agenda okusaala oba bobe bagenda okusaala hayya ala lfala, ne bamala ne bamuteeka mu mwanandaani. Eyo naye bidaa kuzuula, ne bamala ne bamusaako olubaawo bamutadde eri mwanandaani. Bwe bafubutukayo ne batandika talaqin tahaliri ewedde la ilaha illa llah la ilaha illa llah ewedde allahumma salli ala muhammad ya rabbi sallu alayhi wa salli kiwuledde, ne bateeka miraje wa fi sab'a samawat muhammad jibrilu qala lahu taqaddam, bwe baatuuka mu ggulu ery'omusanvu jibuliru n'amugamba nabbi muhammadi nti nze nkomye wano genda, kati ekyo kiyamba ki mu kuziika? Tuli mu kuziika ate mutuleetedde isra wal miraji. Isra wal miraji bwe balaba abantu bayinza okkoowa ng'ate tugendako ne muyidi allahu akbaru allahu akbaru allahu akbar laa bannange wallahi bannabbidaa batagala bannabbidaa batagala. Kati ekikuleesa idi mu kuziika kiki? Allahu akbaru allah mbu yeetwala ekitiyo allahu akbar la ilaha illa allahu allahu akbar الله أكبر ولله الحمد الله أكبر والله أو تركوا يدي ابن تبي النبي والله يبي كلبا مبدعا ابي سيمو ابن يرغى توم بيوغو كوالي تتارا جيروا كوالوا عليرو على سرف بابا فنانا روا كوغو بابين تويو بيغا تامو بيو oli akubuuza okusoma Qur'ani kibi nedda, okusalira nabbi kibi nedda, bwe tulya pirawo kibi newankubadde pirawo kumawuledi nabbi yasiibanga busiibi naye olalya pirawo. Okuzikira okwo kuzikira situkumanyi, sanga omuntu ng'azikidde yenaatobye enkwawa zitobye azikira akyusa dansi kukiwulidde. Naye tusoma Qur'ani muyinza mukyogamba nti biri haramu na bino ne halali bifaanagana, wallahi oli haramun nono haram, tewali halali ku byombi, oli haramun nono haram. Kati babigasse babigasse mawulidi kusoma Qurani kusalira nabbi kwetunulako mubifuba bira ebyo byonna bigattiddwa. Nalabye sheikh ngaga nti bagise cocktail, ne waliwo cocktail y'ebintu ebigattibwa mu mateeka, eno teba cocktail, guno guba muvuguto. Omuvuguto ye muntu wafumbira obuugi ne butokota n'ayiwamu obutungulu, mu buugi n'ayiwamu butto ate n'amala n'ateekamu amajaani, okiwulidde, bw'amala n'ayiwamu ennyaanya mu buugi oyiye mubuuji ntegerekese kakati ebyo teyinza kubaka okuteera ogwo guba muvuguto kannaffe byebakola bwemugamba nti sebabigatta nga akubuuza obutongole bubi nedda bulungi amajaani mari aa obuugi bubi nedda si bubi owulidde nakubuuza lumonde mubi kwega baddira buli kirungi ne bakiiwa muvogoto nabbi kyatatugamba kuvogota wallahi bo bwe bakola buli kintu nabbi alina kyeyatugamba enkola yaakyo so kyeyatugamba mugatte emivogoto gyammwe emigundi mujje mukole bye mwagala nedda kubanga byonna nabbi yabikkiriza bino byonna bye mbasomedde oba bye mbagambye wallahi biba bikkirizibwa naye bigatta ofunamu kyotagenda kulya so nga ate byonna birungi kati bannaffe bwe bamala okuva mu kinnya wansi ekiddako ne kibaaki bamaze okuziika ne bakwata akadomola ne basima kasonda wano akateebaganye n'omufu ku mutwe we tumutadde ne bayiwawo akadomola k'amazzi ne bamala ne beetolooza kabbuli ebyo nabyo bigenze bivaawo nsaba allah bitujirirewo ddala amazzi ago gaaki anti bwogayiwa muntu ng'azuukira lwaki temwaga muyemu nga mumunaaza ne tutamuziika n'azuukirira awo nolwa ndi abaye muddeeka okubadde okuziika efuusa embaga bwe tumuyiye amazzi mu kutu n'azuukira kasita amala okuzuukira nga mubba ebibuuzo allah byabadde agenda omubuuza nga mubimubbira bannaye wallahi bid'a mbi allah asetinze pepa ye yunebu yokka okukwata nga obba ebibuuzo bwe bakusiba emyaka tebagimanyi na muwendo niye banaaba abasuulira ebitambaala babba ebya allah nga balowooza nti allah yayinza obbalengera ng'asindise malayika ezigenda okubuuza omuddu ono ebbanga lyamaze nga yevuluga ku nsi amusetingiddeyo kapepa kati bano abamwagala ennyo okusinga eyamutonda babibbye ebibuuzo bya allah al ana ajiika malakaani muhasibaani muakkalaani bagenda kujira bamalayika babiri babazi bawandiisi batiisa bakola batya tebakutiisatiisa tebakkangakanga kubanga nabyo bitonde mubitonde bya allah neyoyogera bitonde mubitonde bya allah oba wakakyogera allah naleeta ensweera ng'ensweera eyo yeekyanze okuva mu kasambi okuliraanawo ositamye bwofubutuka akatabo bakuwerekeza kawerekezi ate odduse ekitonde mubitonde bya allah beerawo gikwate mubulago giga totutiisatiisa tukyali ku ibaada nyayinza n'obutadda malayika zootalabangako ze bagamba nti totutiisatiisa wallahi bid'a mbi bwe baba bakubuuzizza man rabbuka wama imaamuka wama kibulatuka wama ikhwanuka wama nabiyuka wama kitaabuka wama ebibuuzo ebibuuzibwa mu kaseera ako bifu ebisinga obungi nga babibbira mufu mu kiseera kifu kati fu ziri ssatu ebibuuzo bifu babibbira mufu mu kiseera kifu kuba omuntu gwe walibbidde ebibuuzo wali mumibbidde wali womala omumunaaliza nomugaa tugenda kukuzinga n'ebibuuzo naye gwe mutaddemu sitanda ne muteeka mwanandaana ne muteekako olubaawo ne mumussaako akadongo ne mumuyiwako ttani y'ettaka ne mumala ne muyiwa akadomola k'amazzi kamuyiike mu kutwazuukire bamalayika bagenda okuleeta pepa yaabwe bagenda okutuuka ali polisi suudi akola amulagirira bibuuzo ate tekyamubuuzizza oyo allah atutumidde bwereere o tuddeyo babimulagiridde bityo bwe bityo bwe mubisuubira bajama wallahi mulimba mulimba ebibuzo ebyo magambi ebimu biki before bibuzo ebibuzibwa bina man rabbuka obadde osinzaani omuntu ono Allah subhanahu wa ta'ala amutunyumizaako ku ntandikwa y'okufa kwe mu ssuula eyitibwa waqi'a lwakusindikira abakusalako tuli balaba abagenda okugyamu omwoyo fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhu wa rayhanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabi al yamin fa salamun laka min ashabi al yamin wa amma in kana min al mukadhibin allalin fa nuzulun min hamimi wa tasliyatu jahim bye bikabya abantu eki ekiditamini ng'okuddamu ebibuuzo byo kiina kubeera ku dduniya bw'obadde weeyisa sasika haji kamaadi haji marawaasi mwalimu marawaasi owulidde mwalimu mawukuuti ajja kubeera nga aku ebibuuzo ajja bikulagirira ajja bikubbira aha ekyo si kituufu kati naye nebeera bid'a eyokubba ebibuuzo bid'a nonto tumuziike n'oluvannyuma tukole nga nabbi bwe yakola yagamba bassahaba ku buli sahaba gwe yaziikanga timumusabire kuba mu kaseera kano abuuzibwa era n'atulagirira n'ensabira y'omuntu allahumma igfir lahu allahumma sabbituhu allah musonyiwe allah munyweze allah musonyiwe allah munyweze kati laba okumanya obuyinza bwonna bwa allah yasetinze ebibuuzo abagenda obibuuza babe ne gwe babuuza wuwe ate gwe tulajanira omunyweza olw'ebibuuzo bye yamusetingidde so si kubibba so si kubibba ne allah asinzireko alishaga bano bampiseemo ebibuuzo babibbi wallahi bwe bubi obuli mu bid'a era nsaba allah asitule bangi abamulwanyisa amugjewo amusikize sunna oyo no bid'a yeetabika oba bamuyingiza mu mulimo wakati oba ku nkomerero omuntu yenna akola bid'a ku nkomerero y'omulimo oba wakati w'omulimo oba ku ntandikwa y'omulimo tumufaanaganya n'omusajja eyafuna ekibira ekibira ekyo n'abeera nga yakwata enkumbi n'akwata embazi n'akwata n'ebikola n'akisaawa bwamala okisaawa n'afuna enku n'asigula enkonge ogwo omulimu gwakubiri n'atema amavuunike gwakusatu bwamala okutema amavuunike n'aganjala gwakuna egyo gyonna mirimu mirungi kubanga gwatuukira ku mulimu ogwo ogwokuna ewabadde ekibira aba afunye obulime nga bwetaaga nsigo wallahi aba akoze omulimu mulungi era tulaba nti aba atuuse ku ntandikwa y'okufuna omusajja oyo afunye obulime bino bina tasobola bisubwa ekisooka tayinza kusubwa asubwa otulomanya bino bina bimutuukako ekisooka asubwa otulo tw'okumakya ekyokubiri alina okufuuyibwa ku mpewo y'okumakya ekyokusatu alina okukubwa ku nkuba bweba sizoni ya nkuba ekyokuna alina okwokebwa ku musana sizoni bweba ya musana ekyokutaano alina kubeera ng'omusajja oyo afuna amabavu mu ngalo olwa kidima gy'abaddemu wali mbazzi nkumbi mbazzi nkumbi kati afunye obulime n'amabavu ge ng'engalo zikaluba olukaluba olutagambika bw'amala okufuna obulime n'agenda anoonya ekikutiya ky'ebinyeebwa ebisiike n'asiga ebinyeebwa bisiike nasiga bamusanga asiga ne bamugamba weebale naga nti kale okola ki nsiga binyeebwa naye nga bisiike wallahi enkuba ne bwetonnya etya namutikwa w'enkuba ebinyeebwa ebisiike tebimera oba okottokedde busa kyetugamba bannaffe mawuledi oba osize binyeebwa bisiike tebijja kumera ogenda kukomekereza nga wejjusa binyeebwa bisiike nebidaati endala zetugenze tumenya omwana adamu aba asize binyeebwa bisiike ebinyeebwa ebisiike enkuba ne bwetonnya balaba tebimera ne bakubuuza nti owayi kiki nasiga binyeebwa ebinyeebwa bibadde kibana anti kale omanyi kale bagamba nasiga bisiike noba nga okottokedde busabiri byonna bye wakola okuva mu kibira kyewafuna osize binyeebwa bisiike kati omuntu ajja naava ebudaadiri naava ebulingomba naava ebinyobirya naava erwabenge naava enjala ebireesi naava eŋŋonda ki naavaawa ng'azze kusoma ku kasozi akakulu lutikka azze kusoma mawuledi afiirwa ebiseera n'afiirwa sente ze n'ebizibuzibu ebibeera mu makubo awo n'atawaana nnyo n'atuuka we bagenda okusoma mawuledi n'asiga binyeebwa ng'asize bisiike embeera eyo allah gitutaase kukottokera busa ate kiyinza tekijja kukomaawo ogenda kutuuka mu maaso ga allah ng'akuvunaana olw'okwepaatiika olw'okwetuma olw'okwetumikkiriza n'oyongera mu ddiini ye eyajjula tuve ku bid'a bid'a si nnungi musanga eri allah bid'a si ibaada newankubadde zirimu ebirungi ebizivaamu ng'amazambi bwe galina ebirungi ebigavaamu tutereeze kubanga akaseera tukyakalina tolina kyovaako weweerekerera noga nti bid'a nziresi kubanga si busiraamu allah tabukutumanga aa ekintu kyonna buli lwokola kye batakutumye ng'olina mukamaawo oba omaze biseera bwe bwolimeewuwa akambuguko ne kanyuma bulungi ng'ozingiramu newamuliraanwa kubanga wali myakako katonotono ate ewamuliraanwa wabaddewo akasikosiko nako n'okanjala n'otema amavunike n'okanjala n'omala n'ogenda omubanja bampe sente ezaaki ez'okulima lagga nti olumbugu wange walutemye naye nze lubadde lwa mbuzi zange nga kwezirya ngenda kukusiba ng'ate oli ova kulima ogukidde mu kkomera nabwe kityo nabbi sallallahu alaihi wasallam otugamba nti iyakum wa muhudathati lumur fa inna kulla muhudathatin bid'a wa kulla bid'atin dalal wa kulla dalalatin fi nnar tuve ku bid'a bwe munaaba mumulemeddeko tusaba allah naffe atusaasire tubeererezeemu situgendako wabbagamba nti bid'a musango munene kulla bid'atin dalal buli bid'a yenna bubuze wa kulla dalalatan fi nnar na buli bubuze bwonna bulungamya muntu kumukasuka mu muliro وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين